murumva radio ijwi rya Amerika. Radijwe ry'America vigira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije aho muri hose kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu mukanya ni ikiganiro muri isanga turaza kuganira n'urubyiruko nkuko bisanzwe buri cyumweru muze rero kuduha telefone zanyu tuze kubahamagara ariko tubibutse ko mutwumvira kuri FM 88.3 bitatu FM 104.3 Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tutse ijwi rya Amerika muraho murakomeye muri isanga kuri radio ijwi rya Amerika. Ikiganiro tubagezaho uyu munsi ni cyerekeye urubyiruko. Nkuko mu Burundi no mu Rwanda ibihugu byombi bihora bishishikariza urubyiruko kwihangira imirimo aho gutega amashyi cyangwa se gutega ibiganza leta, mu kiganiro cy'uyu munsi twatumiye umuyobozi w'umuryango Edified Generation Rwanda, ni umuryango utegamiye kuri leta washinzwe n'urubyiruko rwahoze rufashwa na Imbuto Foundation mu mashuri yisumbuye. Urubyiruko rero rumaze kurangiza amashuri rwashatse uburyo rwafasha urundi rubyiruko kwiteza imbere, ni uburyo bwo kwitura ubufasha bahawe baharanira uko bwagirira abandi akamaro. Ni muri urwo rwego kuri wa gatanu ushize ku itariki ya 13 y'uko kwezi kwa 10 bashoje amahugurwa y'urubyiruko 2025 rubyiruko rwarangije kaminuza rukabura akazi. Najya ngo mbibutse rero muduhe telefone zanyu ni yacu ya WhatsApp muduhamagaraho hanyuma tukaza kubaha ijambo ni 202 441 3031. Ikaze mwese. Reka rero twakire umutumirwa wacu Valence Ntirenganya. Valence urahura komeye.
Mwaho neza.
Yego ushimiye cyane uyu mwanya uduhaye ngo hakandi ikaze kwijwi rya Amerika.
Okay, murakoze.
Yee. Wemeye kutuganira rero ku buryo watubwira ukuntu Edified Generation Rwanda ifasha urubyiruko rwinshi rukomeje kuvuga ko rurangiza amashuri rukabura imirimo. Ubwo rero nagira ngo mu iki kiganiro nyine kiza kurangira hari inama bungukiyemo. Mu gutangira watwibwira gatoya abatwumva, Valence Ntirenganya ni muntu ki?
Murakoze. Amazina yanjye nitwa Valence Ntirenganya, aba ndi umuyobozi w'umuryango Edified Generation Rwanda, nkaba ntuye i Kigali mu Rwanda, akaba ari naho umuryango ukorera. Hanyuma Edified Generation Rwanda yo ukaba ari umuryango wa utegamiye kuri leta, washinzwe n'abahoze ari abagenerwabikorwa b'umuryango Imbuto Foundation. Bivuze ngo twafashwaga na Imbuto Foundation mu mashuri yisumbuye hanyuma yo kurangiza kugira ngo twiture neza twagiriwe n'amahirwe twabonye yo kwiga afasha abandi muri rusange, ubwo twashinze Edified Generation Rwanda.
Uwo muryango rero Edified Generation Rwanda mwawushinze ryari?
Twawushinze mu mwaka w'2016. Ubu ngubu tumaze umwaka umwe dukora mu buryo navuga bwemewe n'amategeko, nibwo twabonye registration ya RGB.
None igitekerezo cyaje gute cyo kuwushinga?
Igitekerezo cyo kuwushinga nyuma yo kurangiza amashuri nk'uko nabibabwiye, twishyize hamwe nk'urubyiruko twafashijwe, turavuga tuti twebwe ni gute twafasha bagenzi bacu kugira ngo amahirwe yo kwiga twagize n'abandi mbese bayagiremo uruhare cyangwa se bayagiremo amahirwe. hanyuma turavuga tuti ntabwo twakomeza kwicara ngo dutege amaso ku gihugu gusa, ahubwo tugomba gukora nk'urubyiruko kugira ngo twiteze imbere dufashe n'abandi. Hanyuma niko twagize igitekerezo cyo kuvuga ngo abishyize hamwe nta kibananira, hanyuma dushinga uyu muryango ukora ibikorwa bitandukanye harimo cyane cyane gufasha urubyiruko no kurukorera ubuvugizi mu nzego zose zishoboka, cyane cyane mu rwego rwo kugira ngo rubashe kwihangira imirimo narwo rwiteza imbere.
Ese ubwo muri bangahe abawushinze?
Abawushinze turi 18.
Hanyuma se bwo muri abakorera bushake mufite indi mirimo ibatunze byifashe gute?
Kugeza ubu ngubu abawugize bose baracyameze nk'abakorera bushake, abenshi hari abafite indi mirimo, hari abadafite indi mirimo, ariko ni ibintu dukora dukunze nk'uko nabibabwiye mbere ko ari giving back, mbese ni ukwitura ineza twagiriwe, mbese no kugira ngo amahirwe twabonye yo kwiga two kuyapfusha ubusa twake tugira uruhare mu iterambere ry'igihugu ndetse n'abagituye muri rusange.
Ye ugereranije se yego uravuga ko mwatangiye ntago hashize igihe kinini, ubona hari ikintu birimo gutanga kugeza ubu ngubu?
Yego tubona impinduka nziza kandi zikomeye mu mwaka umwe tumaze mu bikorwa dukora bitandukanye harimo gufasha abana batishoboye kwiga amashuri, minerivari, ibikoresho by'ishuri ndetse n'ibindi bikorwa tugenda dukora bitandukanye byo gufasha imiryango muri rusange kwiteza imbere. Ubuvugizi dukora ku rubyiruko twagiye tubona yuko hari impinduka nziza byagiye bizana, kuko kugeza ubu ngubu abana 25 twabashije kubishyurira amafaranga y'ishuri muri uyu mwaka ushize, hanyuma urubyiruko rungana na 225 nabo bo mu karere ka Gasabo babashije kubona amahugurwa ajyanye na business, bayashoje ku wa gatanu amahugurwa y'iminsi itatu, ariko hanini yari agamije kugira ngo ahurize urubyiruko hamwe rwarangije kaminuza hanyuma ntibibona akazi, tukabahuriza hamwe bagahabwa amahugurwa n'ibigo bibifitiye ubushobozi, hanyuma mu rwego rwo kugira ngo tubone ukuntu tubabumbira hamwe mu makoperative kugira ngo bahereho babona akazi nabo babiteze imbere.
None uravuga ko mufasha abana nk'abari mu mashuri mukabarihira amafaranga y'ishuri, amafaranga yo gukoresha muyakura hehe? Watubwiraga ko muri abakorera bushake kandi murimo n'abadafite akazi, n'indi batera inkunga?
Duterwa inkunga n'abantu batandukanye, hari ibigo bya leta bidufasha byashimye ibikorwa byacu bikajya bidufasha, hari abikorera ku giti cyabo private companies nazo zidufasha kugira ngo tubone izo nkunga zo gufasha urwo rubyiruko, nkuko nababwiye ko ari ubuvugizi, dukora ubuvugizi aho bishoboka hose, kandi bitewe n'uko babona ko ibikorwa byacu ari byiza bifite n'umusaruro ku gihugu muri rusange, ntabwo batinda kudutera inkunga, baradufasha. Niyo mpamvu n'ibyo byose twabashije kubigeraho, kuko n'urwo rubyiruko nababwiraga twahuguye twafashijwemo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative RCA, ndetse dufashwa n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB n'ibindi bigo bitandukanye nka za BDF, Rwanda Revenue Authority, bank z'amarimo, amabanki harimo nka banki ya Kigali ndetse na I&M bank, ndetse n'ibindi bigo byo mu Rwanda n'ikigo cya CESB nacyo ni ikigo gishinzwe guteza imbere nakwita nka kariyeri ijyanye n'ibintu by'ama training
amahugurwa
urubyiruko mbese kwiteza imbere.
Bariya abo ngabo mwabahuguye na banyeshuri bari bararangije kwiga abo ngabo uvuga 2025, mwagiye mubatoranya gute, mushingiye kuki?
Uburyo twabaturanyije twagiye twifashisha imirenge batuyemo, nk'uko programme yacu yitwa Employment Accelerator, niko proje yacu yitwa. Hanyuma proje yacu ikigamije ni ugufata urubyiruko rwarangije kaminuza rukabura akazi, ikaruhuriza hamwe kugira ngo bafashwe gukora amakoperative, hanyuma babashe gukorera hamwe kugira ngo biteze imbere. Twabonye kugira ngo umuntu umwe azagire igitekerezo cyo kwiteza imbere bigorana kuruta uko baba bakorera hamwe nka koperative, kandi binabafasha ko kugira access ku mafaranga muri rusange. Hanyuma twagiye tujya mu mirenge batuyemo tugakorana n'abayobozi b'imirenge tukabasaba urutonde rw'abanyeshuri bafite barangije kaminuza, hanyuma bakaruduha, hanyuma natwe icyo twakoraga ni ukubahuza tukabahamagara, hanyuma bakaza gufata training nk'uko twari twazibateguriye.
Ye, ubwo turakomeza tubiganireho nk'uko bisanzwe nyine. Ikiganiro muri Isanga ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika, bakabaza bagatanga ibitekerezo. Twajya ku murongo wa telefone noneho tukakira uwa mbere. Emile, uranyumva?
Ndabumva neza. Mwaramutse b'Ijwi rya Amerika.
Mubwakire neza. Urahagana hehe? Irindi ryawe ninde?
Ndi mu Rwanda, nitwa Emile.
Ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ndamutegereje n'umutumirwa.
Narakumva.
Je, nashaka kubaza yuko ubwo kuntu amashyirahamwe yabo yo bari ngahe Kigali gusa cyangwa no muri interiyere yo bakorerayo, bose bakabona yose bakabasangira hehe amashami yose bakabatera akagane nko kubarondera mu ntara cyangwa ngahe Kigali nk'ibiro byabo umuntu yo babatoreho yabatorera nko ku biro biri ya magana hehe ko ngaha ni hanini iyo umuntu ashobora kumenya hariho umuntu yabatorera.
Ndumva nkurikije no kuvuga uri umurundi?
Ndi umurundi ariko
natwe
ni ngahe Kigali na zero.
Nari ngiye kuvuga ntubwo uturuka no mu kindi gihugu ushobora kuba utazi neza uwo mujyi wa Kigali.
Hamwe ndahazi atanze adresi nta muntu yohayoberwa kanatubwira yuko baba babikorera ngahe Kigali gusa ata nk'Uburundi kuko ayo mashami yuko ataba baragerayo sinabizi.
Reka tumuhe umwanya gusubize. Valence,
abandi muteye n'intege kandi.
Urakoze cyane Emile.
Mugize neza kujya Amerika.
Mugize neza kuduhamagara Emile. Abajije ikibazo ukuntu umuntu yababona. Valence, musubize.
Okay, murakoze. Ndahera ku kibazo cya mbere yabajije, yabaza ko amakoperative yaba ari mu Rwanda gusa cyangwa se no mu Burundi. Ndagira ngo mbwire yuko ari mu Rwanda gusa, ariko ntabwo ari muri Kigali gusa nk'uko yarabivuze. Gahunda yacu ifite kuzagera mu gihugu cyose, muri buri ntara, muri buri karere, kandi muri buri murenge. Ubu ngubu twahereye ku karere ka Gasabo mu mirenge 15 igize akarere ka Gasabo. Tubanza guhugura urubyiruko rwaho, nyuma yo kuhava tuzerekeza no mu zindi ntara muri buri murenge, kuko twifuza ko nibura buri murenge wose uzaba urimo koperative y'urubyiruko rwize rwarangije kaminuza. Hanyuma ikijyanye na ofisi ahantu duherereye, niba azi umujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo umurenge wa Kimironko, niba azi ahantu kiye yubatse cyangwa se Rwanda Education Board, turi iruhande rwayo muri komisiyo y'igihugu ya UNESCO.
Hari telefoni yababonaho mukoresha mu biro cyangwa nizanyu mugendana?
Ego, telefone yacu yazibona arizo tugendana, nta kibazo twazimuha. 0788 32 14 08.
Urakoze cyane. Reka ubwo twakire noneho na Rwanyagasore, uranyumva?
Ndabumva neza.
Nuko witwa Sansorie, irindi ryawe? Urahagana hehe?
Nitwarwa n'Agasore Chancelier, duherereye mu karere ka Rutsiro.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Mbere na mbere reka mbanze nsuhuze umutumirwa Valensi. Nari mfite igitekerezo, hanyuma nkaza no kubaza ikibazo. Ni byiza koko kuba bahagize iki gitekerezo, ariko mu bigaragara byo urubyiruko rukirangiza ruracyahura n'imbogamizi nyinshi. Imwe muri izo ngizo nshobora gutangaho urugero ni kimwe nk'uko izi ngaza zigenda zivuka muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Zimwe zagiyeho mbere, izindi ziracyajyaho, n'amategeko agenda ahindurwa rimwe na rimwe. Ariko ugasanga noneho nk'urugero nko kuri aba ngaba bafite adresi diploma, aba ngaba barimo bari kurangiza muri ibi bigo by'imyuga usanga
wasubiramo abarimo kurangiza he?
IPRC zino integrated polytechnic regional centers ziri kugenda zivuza zavutse muri 2019. ane na mirongo inane na cumi n'ibyo ko nanjye niwo narangije. Ubu ikibazo gihari dufite mu by'ukuri muri iyi minsi turiguhura nacyo ni icyo gusanga hari amategeko akumira abarangije muri iki bigo. Ntabwo ndi njyenyine, wenda ndavugira n'abandi, ariko ni byiza kuba mbonye n'umwanya wo gutambutsa icyo kibazo.
Ye wasobanura n'ubwo buryo bakumirwa cyangwa se ayo mategeko ushaka kuvuga yari yo ku buryo Valens ya bisobanukirwa yavugaga ko bakora ubuvugizi, ubwo nabyo bashobora kubiheraho bagerageza gukuraho izo nzitizi.
Ahangaha ndavuga ndatanga urugero kuko hari nabyo narangijemo nibereje n'isivire muri imyaka itatu ntabwo agize mu diploma, ariko njye narafite igitekerezo cyo kurangiza nkahita nsohoka hanze nikorera. Ntabwo ari ikibazo cy'ubushobozi nari mfite, ahubwo nari mfite ikibazo nahuye nacyo ni icy'ayo mategeko. Amategeko ntanga urugero nk'uko mu rugaga rw'abinjiniye mu Rwanda rwagiyeho hatarasohoka IPRC, ariko amategeko yarwo harimo ingingo ivuga ko umuntu wese ugira ugomba kujya muri urwo rubaga agomba kuba byibuze afite bachelor degree imyaka ine. Wajya mu rugaga rw'abagenagaciro naho ugasanga naho nuko ni A0. Urumva rero abarangije muri ibyo ngibyo ayo mategeko atarajyaho n'izungaga zino IPRC zitaratangira gusohora abanyeshuri, ntabwo amategeko yigeze ahinduka. Na n'ubu niko kimeze. Iyo tubajije batubwira ko tugomba gutanga ikibazo bakazabyigaho bakayahindura, kuko nta hantu byabaye ko ingaga no mu bindi bice bitandukanye by'ibindi bihugu usanga naho bafite abatekinisiyani. Ubwo rero nagira ngo nsabe uwo mutumirwa wacu azadukore ubwo buvugizi kuri abo bantu twanyuze na IPRC tutari kubasha kubona uburyo twakwapurayinga kugira ngo natwe tubashe kujya mu rugaga dukore byemewe n'amategeko.
Urakoze Chancelier Valens, ikibazo cye wacyumvise. Sinzi niba hari icyo wamubwira cyangwa se niba hari n'icyo utekereza ko mwamufiteho nk'ubushobozi bwo kugira ngo mubakorere ubuvugizi. Ndabyumva nyine ni ibintu bijyana n'amategeko, ariko hari icyo wumva mushobora kubikoraho?
Okay, murakoze. Ikibazo cye nacyumvise kirebana n'amategeko akumira bamwe yabajije nka engineer ufite warangije IPRC, ariko njye ndumva nta byinshi nabivugaho kuko urumva bijyana n'ireme ry'uburezi biba bifite minisiteri zibireba. Yenda icyo twakora nk'uko tuvishe ikibazo ni ukumufasha kugira ngo tube twakigeza yenda kuba bagira icyo bagikoraho, hanyuma reba ngombwa tukazamu gisubizo.
Urakoze cyane. Twakire na Jean de Dieu. Turi kumwe Jean de Dieu, urahagana hehe ko tutakumva? Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kutwandikira mukoresheje email ariyo radio yacu @gmail.com. turi no kuri Facebook jambo ni radio yacu VOA. Site yacu ya internet ni www.radioyacuvoa.com. turi mu kiganiro muri Isanga, aho turimo kuganira ku byerekeranye n'urubyiruko mu kwihangira imirimo. Umutumirwa wacu akaba ari Valens Ntirenganya, ni umuyobozi w'umuryango Edified Generation Rwanda, umuryango utegamiye kuri leta nk'uko yabitubwiye, w'urubyiruko rwishyize hamwe rumaze kurangiza amashuri kugira ngo rufashe urundi kwiteza imbere, ari mu buryo bwo kwitura ubufasha nabo bahawe na Imbuto Foundation. Valens, mu gihe tugitegereje abo ku murongo wa telefone, nagira ngo nongere nkugarukeho. Ni hari izihe nzitizi mbese mwaba mubona murimo guhura nazo mu bikorwa byanyu bigamije gufasha urundi rubyiruko kwiteza imbere?
Murakoze. Inzitizi duhura nazo ni mu rubyiruko muri rusange. Usanga iyo tugiye kwegera urubyiruko warushishikariza guhanga umurimo, usanga ikibazo ari cya kindi kimwe bakubwira ngo igishoro
bese nta kapito dufite, ugasanga hari abandi bafite ikibazo cyo kwitinya, ugasanga hari abandi bafite noneho imyumvire isandukanye, ku buryo harimo abumva ko batashobora gukora business yariyo yose badafite amafaranga menshi, amafaranga afatika. Ugasanga ikindi hari imyitwarire umuntu aba afite igendanye n'urugero ariho. Urugero hano natanga akazi umuntu warangije kaminuza yakora n'utarigeze yiga, ni ibintu biba bitandukanye cyane. Iyo byakorohera cyane umuntu utarigeze yiga kuba yavuga ati reka mpange umurimo, reka njye muri koperative ishinzwe kwikorera imizigo, ariko ntabwo bizorohera umuntu warangije kaminuza gufata umwanzuro wo kuvuga ngo reka njye muri koperative y'abantu bikorera imizigo, kubera yumva bimuteye igisebo, akumva mbese biramuhagarika kugira icyo yakora. Ariko ugasanga nanone hari izindi mbogamizi z'imyumvire, imyumvire ye nk'uko nabivuze kuvuga ngo ntabwo natangira gukora ntafite igishoro kinini, akumva ko atahera kuri bikeya kugira ngo agende azamuka. Hanyuma ugasanga abandi nk'uko nabivuze badakurikira ariko nanone gahunda za leta, niko nabyita gahunda za leta, cyangwa se ngo barebe amahirwe hari leta ibashyiriraho. N'urugero natanga hari abo usanga babwira ko hari ikigega BDF yenda gitanga ingwate, nubwo nabo bagira ikindi basaba 25% y'amafaranga umuntu akeneye, ariko ugasanga nibura ntabwo batinyuka ngo bagende bavuge ese iyi 25% yo isabwa mu buhe buryo, ese niba nkeneye gukora business ya 5,000,000 25% nayibona ne. Ari nacyo cyatumye dufata iya mbere yo kuvuga tuti reka duhamagare uru rubyiruko, duhamagare n'abafatanyabikorwa bacyaho bahuriye na business, ariyo mpamvu twabazaniye Rwanda Revenue Authority mu mahugurwa ikabasobanurira ibijyanye n'imisoro, tukabazanira BDF ikabasobanurira ibijyanye n'ukuntu bakora n'ukuntu batanga iyo nguzanyo, n'amabanki akabasobanurira neza uburyo urubyiruko rushobora gukorana n'amabanki cyane cyane iyo rwishyize hamwe, tukabazanira RDD ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere kugira ngo babereke ese ni hehe mushobora gushora imari yanyu muri iki gihe ashobora kunguka genda bitewe n'iby'igihugu gikeneye, urugero kugira ngo tugabanye ibyo dukura hanze se cyangwa se twongera ibyo dusohora hanze. Izo mbogamizi tugenda duhura nazo, ari nayo mpamvu twafashe iya mbere kugira ngo twihuze n'ibyo bigo byose kugira ngo bidufashe gutinyura urubyiruko.
Reka twongere dusubire ku murongo wa telefone, twongere twakire abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. Sebastien, uranyumva?
Yego, ndabumva.
Irindi ryawe ninde, urahagara he?
Yewe, ndi mu murenge, ndi mu karere ka Kirehe, umurenge wa Mahama. Nkaba nitwa Kwizera Sebastien, amazina yanjye.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ikibazo cyanjye, igitekerezo mfite ni ugushimira cyane ukuntu ngaha mu Rwanda iwacu ukuntu batwitaho. Nkaba nkangurira abakiri bato kwitabira gushinga imishinga, kubera ukareka kwikengera ngo mfite ngo igishoro gike, ngo nta gishoro ngo noronka, ngo ibiki, ngo mfite ngo 10,000 ngo sinabikoresha. Naho byaba bitanu bikoreshe uko ubifise, utangure buke ejo ukundo niko igishoro kidoguma kiyongera. Nicyo gitekerezo cyane nashaka kubunganira ko.
Urakoze cyane Kwizera na Valens nawe yarabivuze ko hari abitinya bakatinya kugira icyo batangira kubera ko bafite igishoro gitoya. Twakire na Mugabo. Mugabo, uranyumva? Mugabo,
ndakumva.
Irindi ryawe ninde, urahagana he?
Irindi banita Gakuzu Teofile, ngaba ndi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Majyaruguru, muri teritwari ya Masisi.
Aho Masisi mwifashe gute se?
Ayo Masisi kabisa, bo turagerageza gukora, bona nubwo umutekano ukunze kuba mukeya, bo ariko umuntu yaramutse akora imishinga.
Wari ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo nagiraga nyine ni kwa kuya asosiasiyo irangaha ku bavandimwe mu Rwanda na bajene cyangwa se abasore batumejeje no none twasabaga ko umusore wese ufite ukeya yagombye kudukoresha nawe akunguka mbiyiganye ahubwo akiyunga n'abandi akabamo organisation uko babangana kose babona n'ibunga kandi noneho n'ababyeyi babo tukabasaba kugira ngo badafasha abo basore bakoze ako ka association kugira ngo barebe ko batera imbere ejo hazaza akazagira umusaruro uboneka uvuga ngo nubwo biri ku baturanyi naha muri Congo twasaba batwumviriza kugira ngo nabo bagire icyo gitekerezo komsa nabo bagire ukuntu bakora imishinga yabo ntibigaye ubona uko twe dukoresha amafaranga ubona amafaranga 50,000 francs agomba kuyakoresha agateranye n'abandi bo babahisemo kuzamura bakagira ikintu bageraho bakitunga ubutiba ese n'umutekano muri Congo rwatugarukiye.
Yenda gushimiye cyane rwose mugabo Bakuzo Théophile kuri iki gitekerezo cyawe. Yereka dusubire twakire
umutumi.
Valence, wumvise ibyo Sébastien uri Kirehe yavuze na mugabo bose baragusha mu gitekerezo byanyu cyangwa se mu ngamba namwe mwatangiye mwakongeraho iki?
Icyo nakongeraho nuko nkuko Sébastien yavuze ngo urubyiruko ntirugomba kwitinya rugomba gutinyuka nange ne nabivuze mbere hanyuma mugabo nayo cyongeyeho yuko agarutse kuri bya bindi avuga ko waba ufite makeya waba ufite amafaranga menshi ushobora gutangira bitewe n'ibyo ufite kandi ukagira icyo ugeraho. Ikindi nababwira ni uko kwibumbira hamwe biruta gukora uri wenyine. Iyo mwibumbiye hamwe muri benshi ushobora kuza uri umwe ufite 50 undi afite 50 undi afite 50 mukabona nuko ujya gukora wenyine ya 50 nk'aho ari bukugeze ariko kwihuza mukayagira 200 bikaba byabafasha no kuba mwagira izindi nyungu zirenzeho cyangwa se kubona ubafasha bikoroha kuruta uko wagenda uri wenyine.
Ye wari umaze kuvuga ko n'ubundi umuntu ashobora atagomba kwitinya kandi ko waba nubwo bahasabwa amafaranga 25% byayo umuntu ashaka kuguza ariko ko yagombye kugerageza akareba ukuntu yashaka umuntu adafite iyo 25% koko ateke yashobora ate kugenda tuvuga afite nka 15 aho kugira 25 yakwemera akagenda akaguza ashobora kubona inguzanyo. Barenze
uko amategeko nyazi agenga BDF agenga iyo nguzanyo ntabwo byashoboka kuko bisaba ko nibura ubone 25% wenda nk'umwihariko nka Edifa Generation dufite kuko n'ubundi twasanze 25% ariyo urubyiruko rubura niyo mpamvu twifashishije abandi bafatanyabikorwa tukavuga tuti icyo tugiye gukora ni ukubahuriza hamwe tugakora ubuvugizi bwose bushoboka ku buryo dushobora kubabonera ya 25% basabwa hanyuma bakagenda bakagana biriya bigo bitanga inguzanyo hanyuma kugira ngo bashobore kuza accessing kuko n'ubundi ikibazo kizaguma ari cya kindi ikibazo cyaguma ari cya kindi kuko niba ufite business ya 5 million wateguye 25% utari buyibone uzakomeza utinye wange kujyayo ariyo mpamvu twabahamagaye twamagara n'ibigo bishinzwe imari n'ibigo n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo nibura turebe muri bwa buvugizi uko twabafasha kubona ya 25% niba ufite ikibazo niyo hari ikibazo kuko n'ubundi banki yemeye kuguha inguzanyo ugiye gukora business n'ubundi gukora kuri fresh uvuga ngo nzayishyura ariko utabonye ya 25% nayo ntiwayibona. Muri gahunda dufite rero ni ukubakorera ubuvugizi n'ubundi nk'uko twabitangiye ya 25% tukabafasha kugira ngo bayigereho.
Reka ikibazo kindi ndaza kukikubaza mu kanya reka tubanze twakire Nzovu kuri telefone uranyumva?
Ndabumva.
Irindi ryawe ni nde urahagana he?
Ndi Burera.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo ngifite ni ugushima cyane gahunda ya BDF yo kunganira urubyiruko. Urubyiruko ni abantu baba bifuza gukora no gutera imbere iyo batabonye akaderemo yo kugira ngo babe hafi mu kwihangira imirimo usanga agora cyane. Ariko mu by'ukuri BDF ikora neza kubera ko iyo itanze iyo makuru iyo ufite 20% hasigaye barakwishingira ukaba wabona amafaranga ukaba wabasha gushinga bisi yawe. Rero numva nahamagara urubyiruko rwose kugana BDF kuko barimo gukora akazi keza kandi urubyiruko ugasanga rurimo kwiteza imbere. Murakoze.
Urakoze nawe kuba uduhaye icyo gitekerezo cyawe. Twakire na Jean-Claude. Turi kumwe?
Ndabumva neza.
Ye, rindi nindi urahagana hehe?
Ni Sangoboka Jean-Claude. Merereye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma.
Ye.
None. Abo ba umushinga ufashe urubyiruko. Kutagera n'inaha muri Ngoma.
Mukanya yatubwiraga ko batangiriye mu kurubyiruko rwo rwa Gasabo.
Kigali niho bakiri.
Barafite imigambi yo kugera hose, baraza kukubwira Mukanya.
None ikindi kibazo. Bafashe urubyiruko kujya muri BDF kugira ngo babashe kubona inguzanyo.
Urarangize muha umwanya.
Ikindi kibazo baraza bakita ku rubyiruko rwo hejuru ntibamanuke hasi mu byaro, kandi ni mu byaro niho hari urubyiruko ruba rukeneye ubufasha cyane kurusha mu mijyi. Kuki bahera mu mijyi ntibamanuke hasi mu byaro ngo bajye mu mirenge bashake iyo urwo rubyiruko kariho urubyiruko ruri rukeneye imikorere ruri mu bushomeri bwinshi? Kuki bahera baza niba benda bageze nka Ngoma bakazakera mu mujyi wa Ngoma niho manuka ngo bajye mu mirenge y'akarere ka Ngoma? Kandi niho urubyiruko turi, urumva rero tugira imbogamizi z'uko batatugeraho mu byaro aho turi.
Hanyuma wowe uravuga ko batabageraho, ariko mwebwe iyo batabagezeho namwe mugerageza kubasanga mukabereka ko muhari kandi namwe mukeneye ubufasha, cyangwa mutegereza ko bazaza?
Bashobora no kuza twe ntitubimenye tuba turi hasi. Bigahera mu karere hejuru nibimanuke hasi mu midugudu cyangwa mu mirenge. Numve ku murenge bavuga ngo dukeneye urubyiruko n'uru, hari inkunga yaje ishobora kurufasha mu mikorere yabo. Ntabwo tubyumva
kubera ko mwebwe muri mu byaro.
Biraza bigahera mu turere n'ibimanuke hasi. Iki nabafasha ni uko bajya bembo bafuze ko bajya gufasha urubyiruko. Urubyiruko rwinshi ruri hasi, ntabwo ururi mu mijyi rwifashisha, ururi mu byaro nabwo rukeneye ubufasha kugira ngo ruzamuke rugere hejuru. Sinabasaba ni uko bajya bamanuka, nimba bazi nka Ngoma agera Ngoma bakamanuka bakajya mu mirenge 14 igeze agarere ka Ngoma, cyangwa bagafatamo imirenge imbere iba yatoranyijwe bakayigeramo bakaganiriza urubyiruko rwabo. Inahorega urubyiruko rwo mu cyaro rufite n'imikorere isiye kuri buri nyunganizi hano bafasha ngo babage hafi nyine icyaro rwose turashoboye.
Ye, ndagushimiye rwose, mukomeze mugerageze. Igihe cyose umuntu afite ubuzima akaba afite amaboko yo gukora cyangwa se n'umutwe wo gutekereza, byose birashoboka.
Birashoboka, ariko nabo bajye batubabarira bazi natuba twunganye yose ko babiheza mu mijyi, cyangwa bakazavuga ngo uwishoboye ufite amafaranga aya n'aya agomba gutangana kugira umushinga n'uyu mukurikirane arihe gose. Urumva baba baje kudufasha.
Ndekanzemo umwanya kubwire Valence.
Murakoze. Ndagira ngo nsubize umuvandimwe ko impungenge namumara nubwo tutaragera Ingoma, ariko nababwiye ko tuzahagera nkuko twahereye mu karere ka Gasabo, tugakora mu mirenge 15 y'akarere ka Gasabo, nako tuzagera mu karere ka Ngoma tukajya mu murenge hasi. Ntabwo duhera ku karere hejuru, ahubwo tujya hasi mu murenge, kuko abayobozi bo mu murenge nibo baduha urubyiruko. Ntabwo ari twebwe tuvuga ngo tugende ngo tujye ku karere ngo dufate urubyiruko. Oya, nkuko yavuze ngo ntabwo bajya bumva, ngo ntabwo bumva abayobozi b'umurenge basaba urubyiruko, azabyumva kuko nibigera muri Ngoma azabyumva. Ikindi ntabwo duhera mu mujyi, kandi nawe ntiyumve ko urubyiruko rutuye mu mugi ruba rufite amafaranga ntibisa bivuga ngo kujya mu mugi ngo
urubyiruko rurishoboye
amafaranga yes ariko urubyiruko rwo mu mugi ntabwo rufite amafaranga kuko usanga rumwe rwo mu mugi akenshi niruba rwaraturutse hahandi hasi iyo za Ngoma iyo za Kirehe n'ahandi hantu hatandukanye mu byaro bamwe barangiza kwiga ari nacyo dushaka kurwanya cyane barangiza kwiga babona nta kazi bakajya mu mugi nta kintu bagiye kuhakora ari usanga ubwo bafite ingorane nyinshi kuruta babandi basigaye mu cyaro kuko uko ugiye mu mugi buzima burakugora kurushaho kuko nta kazi ufite ukajya mu biryabwenge mu bindi bintu bikwangiriza ubuzima nicyo rero dushaka kurwanya n'ikino proje yaziye kugira ngo nibura igende yo kite ba bantu bari mu byaro barangije kaminuza ibavuze kujya mu mugi kuko nta kazi bagiye kuhakora ahubwo bakorere mu mirenge yabo aho batuye mu makoperative bazaba barafashijwe gushinga bayakoreremo kugira ngo biteze imbere bagiye kongera umubare mwinshi mu mugi kandi tukora hanyuma ikindi yabajije niba dufasha urubyiruko kugera kuri BDF nkuko natangiye mbivuga ni ubuvugizi ntabwo tugutwara direct ngo tugeze kuri BDF ahubwo muri ariya mahugurwa tubakorera niho bahurira BDF bakahurira n'amabanki ndetse n'ibindi bigo by'imari bitandukanye bakabisha gukora imishinga umushinga ujya muri BDF umeze gute icyo tubakora ubuvugizi ndetse tukanabafasha uko na kubahuza na babandi ba BDF biga imishinga ndetse n'amabanki kugira ngo umushinga uzate ibyo byose biba nta kiguzi atanze nta kiguzi atanga amahugurwa yahabwa ku buryo kugeza umushinga we igihe uzagerera kuri banki kemererwa kuba wahabwa inguzanyo nta kiguzi na kimwe azaba yaratanze ariko yenda aho bitandukanye hano icyo tubashishikariza cyane hano bo bazabibumbiye mu makoperative ntabwo ari umuntu ku giti cye bazaba bari mu makoperative wenda mbahaye nk'urugero ko gahunda yabyo izabiteye urubyiruko rwashoje amahugurwa ku wa gatanu w'icyumweru gishize rwatahanye nk'umukoro cyangwa se assignment yo gukora ama business plan hanyuma buri murenge buri tsinda rikaba rifite business plan nibura eshatu muri za business plan eshatu bakoze bazazitugezaho hamwe n'ibindi bigo dufatanyije turebemo ese niyihe proje muri izi ngizi iruta izindi dushobora gushakira inkunga kugira ngo dufashe runo rubyiruko kugira ngo rukore ikigo cy'igihugu cy'amakoperative tuba dufite ibyo twemeranyijwe buri mufatanyabikorwa afite ibyo azadufasha hanyuma nibamara gushingira koperative yabo kuva ku gitekerezo kugeza kuri kubona ubuzima gatozi wenda nuko uhagarariye amakoperative twari kuba turi kumwe ku murongo sinzigende ikibazo niba ribuze kubonekaho
hanyuma dushobora no kuzamutumira ikindi gihe akaza akabasobanurira ku buryo burambuye tumuhaye umwanya uhagije
yego hanyuma iyo mishinga nibamara kwiga nibwo tuzakomeza nk'uko twatangiye ubuvuzi tubabonere amafaranga yo kugira ngo batangire imishinga yabo ariko ntabwo tugutwara ngo tugeze kuri BDF baguha amafaranga haba harimo uruhare rwawe rwo kuba warafashe umwanya ukiga ku gitekerezo cyawe ari icyawe bwite nta muntu ukigutekereje
bivuze ko
mu makoperative
bivuze ko mushishikariza urwo rubyiruko kwibumbira mu makoperative hanyuma bagategura umushinga kandi ko haboneka murabizeza ko haboneka n'ababafasha gutegura uwo mushinga kandi ku buntu
yego
ndibwira ko ubwo bumva bumvise bagombye guhagurukira gukora imishinga kugira ngo babone ubwo bufasha nk'uko bamwe bavuga ngo gukura amaboko mu mufuko abarundi ndumva ariko bakunze kubivuga twakire na Joel
abanyarwanda niko babivuga
twakire na Joel uranyumva
ndakumva cyane
irindi ryawe n'indi urahagana hehe
niyozima ni Kigali nagira mbazo mutumire ba mumisaba ngo bafasha ngo urubyiruko rurangije kwiga kaminuza bafasha urubyiruko rurangije kwiga kaminuza gusa abatararangije ntacyo babafasha abaye afite uburyo ntacyo yamufasha ikindi nagira mbabaze bakira abanyarwanda gusa nta abanyamahanga bakira ari nk'umunyamahanga akaba afite wenda ubwo buryo bwo kuba yakwiteza imbere akaba akeneye ayo mahugurwa yabo bamufashe iki byag
urakoze cyane Joel Niyonzima. Valence, bumvise ikibazo cye?
Ndabumva.
Nk'umuntu umuntu waba atararangije nk'amashuri cyangwa se tuvuge yaracikirije kubera nko kubura amafaranga y'ishuri cyangwa se atanabashije no gutsinda amasomo ariko afite ibitekerezo, ashobora gukora nawe mushinga, wowe mwamufasha, byagenda gute cyangwa se umunyamahanga?
Wenda mpereye kuri proje yacu kwiteye ifasha abarangije kaminuza kandi batuye mu Rwanda b'abanyarwanda birumvikana barangije kaminuza gusa barangije kaminuza gusa, bivuze ngo wenda ahubwo icyo twakora yenda nyuma nkuko tuba twumvise icyo kibazo tuba tuzi ko n'ubundi bihari, ariko twebwe twarebye kubarangije kaminuza gusa. Yego. Hanyuma kuko yaravuze ngo gufasha abatuye mu mahanga, nacyo nagisubije yuko ari abatuye mu Rwanda gusa, ari abanyarwanda.
Yego, ndibwira ko ashobora kuba yabazaga nk'umurundi waba atuye mu Rwanda yenda yararangije kaminuza, niba nawe iyo proje yanyu cyangwa se uwo mushinga wanyu wamufasha, ndibwira ko ari cyo ashaka kubasha kubaza.
Icyo gihe biterwa nanone naho yarangije kaminuza, kuko hari ibyangombwa tubasaba niba barangije kaminuza, bivuze ngo abagomba kuba bafite ibyangombwa byo mu Rwanda. Ntabwo turagera ku cyo gufasha abanyamahanga, turacyafasha abo mu Rwanda.
Ubwo reka dukongere twakire noneho Emmanuel, uranyumva? Urahagana hehe, irindi ryawe ninde?
Alo?
Turakumva, urahagana hehe, irindi ryawe ninde?
Nitwa Dusenge, ndi mu Burundi, Bujumbura. Bona nsaba kubaza ikibazo mutumire. Ndumvise ahejeje kuvuga yuko ngo bafasha bize kaminuza gusa, nawe bafasha bize kaminuza mu Rwanda nyine cyangwa n'uwagiye mu yandi mahanga kwigayo arabashobora kumufasha. Kandi ikindi nacyo na yakivuze mu kandi ntiyagitamoye neza, ndashaka kubaza yuko bakorera mu Rwanda nyine batagenda ngo no mu bindi bihugu haba hatuyeho nka nk'ugwaruka rw'abanyarwanda bakagenda bagakoreraho nabo nyine bakabafasha, kuko aho usanga aba mu kindi gihugu na asanga afise nyine ubushomeri kandi ari umunyarwanda. Nshakamo umuco numve.
Nibwo arasa nkaho yari amaze kubivuga, kandi rero nibwo bagitangira, ntabwo bari bagera no hose mu Rwanda nubwo ariko babiteganya. Ubwo rero ndumva reka mureka kwibwirira.
Murakoze. Nk'uko nari maze kubivuga, dukorera mu Rwanda gusa, ntabwo turatangira kujya hanze. Hanyuma ikindi kijyanye no gufasha abize kaminuza ariko barize hanze ariko ari abanyarwanda, umunyarwanda yarize hanze akaza gutura mu karere ke mu Rwanda ariko yize hanze, icyo gihe nawe iyo programme yacu je imugeraho nk'umunyarwanda utuye muri ako karere.
Ndumva bisobanutse. Albert kuri telefone, tukwakire na Robert.
Uyara.
Irindi ryawe ninde, urahagana he?
Nsaniye mu kizarbe.
Kibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ego, ego nasaga kubaza abantu bagize iryo shyirahamwe, ndumva kumeza baratembere yavuze ko ari 18. Ikibazo nagomba kumubaza cya mbere, nagomba kumubaza yuko aba 18 bose baba barahejeje za kaminuza, nimba barazihejeje nkashambaza yuko baba bize igisata kimwe. Hanyuma ku bindi nabyo nkaca mvuga nti icyumviro bagize ni cyiza cyane, bakibandanye ku buryo bazofasha n'abandi baba batahejeje za kaminuza ndetse n'abataciye ku ishuri, kubera ibintu byo gukora amabizinesi kenshi bizaze ko bisaba umutahe. Nkaca mvuga nti mbe yogira inama iyihe nk'umuntu yoba yibwira ngo nafite umutahe, turazi ko ibintu bifashwa n'umutahe kandi amabanki nayo ntiyemera gutanga inguzanyo kugwaruka aratagira n'akazi, turazi ko hariho n'ibintu by'ingwate basaba, turabona ko ari intambaye. Nkaca mvuga nti nacyo ndamubaza yuko ikintu yohanura urundi gwaruka rwose, kubera turabona ubuzi bwo ntabwo kiriho, abantu benshi baricaye gukora bizinesi naho usaba umutahe. Wa mutahe aho tuwukura haragoye, ni ukuvuga n'ababa abize turabona ko ari benshi, kandi leta nayo nta bushobozi ifite bwo gutanga ubuzi kubize bose aho hata ndabugira ka tuha ni katugira nk'inama twebugwaruka twabikiye mu Burundi Burundi bicakumwe no Rwanda tukabona uko bimeze turabona ko ari ngorane sose ntabuzuru kuriho hanyuma mvuga nti nse ndamubaza barabye urugero bageze ko babona barateye intambwe ihangiro baba barihaye babona bageze nko kuri kangahe dufate agereranije dufate nko kwicana dufate nk'amapurosantaje baba bageze ko iyo barayaye
uribuka mu kiganiro igihe yavuze batangiriye kuva babonye ubuzima gatozi 2016 turi mu 2017
numva ni kiringo cy'umwaka umwe
reka tu byinshi ndumva ibyo bajije yari yabivuzeho yabwiye aba urubyiruko ko rugomba kwishyira hamwe ibyo by'umutahe urimo uvuga ndumva nabyo yari yagiye abivuga ko bashobora kubona inguzanyo bishyize hamwe bakoze umushinga reka muhe ijambo Valence uyu muvandimwe Albert niyo mukiza wamubwira iki
arakoze Albert ngira ngo byose nari nabivuze ikijyanye no kuvuga ko urubyiruko kugira ngo rukore ibyo yavuze koreje ijambo mutahe sinzi niba yenda ari
igishoro
uko nabyumvise birumvikana bisaba igishoro ari nayo mpamvu twe twavuze ngo gukangurira urubyiruko kwibumbira hamwe birufasha gutera imbere kuruta uko buri wese yakora ku giti cye ariyo mpamvu twavuze ngo kubashyira mu makoperative bizoroha kugira ngo tubafashe kubona cya gishoro bakeneye ariko najya gukora ari wenyine bizamugora kubigeraho niyo nama naherekare mbabwira yuko icyo bagomba gukora ni ukwibumbira hamwe bakirinda gukora ari banyamwigendaho buri wese akirinda gukora ku giti cye bakibumbira hamwe kugira ngo bibongere amahirwe yo kuba babona n'ubufasha igihe bibaye ngombwa igihe bishoboka
ubwo rero ni ukuvuga ko nabo ubashishikarije kuba bakwishyira hamwe inzira zose banyuramo ibyo aribyo byose bishyize hamwe nk'uko wabivugaga bishyize hamwe nta kidashoboka
yego yenda nguye nk'uko yavuze ngo ari mu Burundi ndakeka igihugu icyo ari cyo cyose yaba arimo ndibaza yuko gukorera hamwe ari byo byiza kuruta uko umuntu yakora ku giti cye ari wenyine nabo bishyire hamwe niba hari inzego z'urubyiruko cyangwa se izindi nzego runaka zishobora gufasha urubyiruko bazegere ariko atari umuntu umwe bazegere bababwire ikibazo bafite bagerageze gutinyuka ntibagatinye ngo utinye ngo ntabwo najya kuri ministeri ngo ntabwo najya ku nteko ishinga amategeko ngo ntabwo najya hehe uzi neza kuko ari ubuvugizi kandi bufitiye abantu benshi akamaro ntabwo bagomba gutinya bagomba kwitinyuka muri byose
twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga ku cyumweru kibanda hanini ku rubyiruko urubyiruko rukunze kuvuga ko ruhangayikishijwe no kubona akazi leta zikaba zirushishikariza kwihangira imirimo ariko kandi ahanini runyuze mu makoperative kugira ngo rusheho kubona ingufu umutumirwa wacu rero ni umuyobozi w'umuryango Edified Generation Rwanda umuryango utegamiye kuri leta washinzwe n'urubyiruko rwishyize hamwe kugira ngo rufashe urundi kwiteza imbere nagira ngo twakire nanone ku murongo wa telefone Alex turi kumwe
yego ndabumva
irindi ryawe ni ndura hagana he
ngenda ku mana ndi Bujumbura
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ni kibazo je ubwami nagomba kubanza gushimira uwo Valence kuri ico cyimviro bagize cyo gushinga iryo shyira hamwe Halo
turakumva komeza
hama nkabaza numvise umenga bigizwe n'abantu bashoboye kwiga kaminuza gusa nariko ndibaza none aba ntashoboye kwiga kaminuza bakiga nk'amashuri yisumbuye cyangwa batagira ni vodeti bobo nta kibanza bafite muri iryo shyira hamwe ryabo hama ikindi kibazo naho mvuga ndavuga ngo nka twebwe turi mu Burundi bodufasha gute ari amahugurwa cyangwa ko twugurura imiryango tukaza gukora ingendo shuri tukaraba ukuntu nabo tukabigiraho tukaraba uko bo biyungunganije bakiteza imbere kugira ngo natwe dushobore gukora nk'ibyo bakoze iyo mu Rwanda
urabaza niba bashobora kubakira bakabaha inama muvuye mu Burundi mukaza kwiga kureba ibyo bakora
Ego nize niko ndabaza ko boshobora botwugurura natwe tukaza kwiga tugakora amahugurwa muri rusange bakaduhugura
amahugurwa ajyanye n'uburyo mwashyiraho namwe umuryango nk'uwo cyangwa amahugurwa mu bijyanye n'ibyo ukuri abahugura urundi rubyiruko kugira ngo rwiteze imbere
kujya bahugura urundi rubyiruko kugira ngo rwiteze imbere nibyo ndiko ndavuga cyane cyane biva umwe wese ahari akaza kwiteza imbere ahari cyangwa kwishyira hamwe n'abandi mugabo twaronse amahugurwa
reka muho mwanya ariko uko yari yabivuze yavuga ko barimo gufasha urubyiruko kugeza ubu ngubu barimo gufasha urubyiruko rwo mu Rwanda Valence
murakoze nk'uko nabivuze twe turi gufasha urubyiruko rwo mu Rwanda ahubwo nk'inama namugira umuvandimwe w'i Burundi ndakeka aho ngaho biba bigiye mu nzego za leta wenda niba bafite uburyo leta y'u Rwanda ikorana na leta y'u Burundi bizira babinyuzamo ari inzira niyo nayita ya diplomasi ku buryo bashobora kuvuga bati dushaka gukorana n'ikigo cyo mu Rwanda ariko atari twebwe Design Generation Rwanda ahubwo ari ikigo cya leta kifite mu nshingano bakavuga bati dukeneye kujya kwigira ku kigo gishinzwe guteza imbere amakoperative uburyo cyabigenge niba nabo bakigira bakabinyuza muri izo nzira z'ubutwererane hagati y'u Rwanda n'u Burundi naho twebwe ntacyo twabikoraho nka Design Generation Rwanda
twakire na Terence uranyumva
Ego ndabumva.
Irindi ryawe ni ndura hagana he?
Ni patisiye cyase aba ndi mu ntara ya Muyinga komine giteranye mu Burundi. Ego jewe nashaka gushima kuri icyo cyimbiro bazanye. Ari ndari cyane cyane ino muri komine giteranye hariho ishyamwe ririho ry'abashomeri. Abantu bamaze ubuzibyare bamaze ariko batararonka ubuzibyare. Gutyo iyo abantu bari hamwe barashobora kungurana ibitekerezo kandi gufasha abantu bari hamwe biraryoshye natwe rero tumaze kuronka abantu badufite natwe mu nyuma turashobora kuguma dukora nyine nk'abo bandi ukamenya ati ineza nayikorewe naba reka nanjye kaba atararonka akazi ndabasisitene muri ibi n'ibi hanyuma turahungukira ibintu by'ibyumviro kubera ibyo umuntu iyo yicaye hariya umwe atakazi undi hariya atakindi kintu bahurira ko usanga by'ukuri inengo yarabaye yaratawe ugasanga n'ibindi bintu biragoye ariko iyo bamaze kujya hamwe bakagira n'abantu babajya inyuma barabona yuko tujya bifite akamaro kandi hari ahantu bashobora gushika naho batoronka ubwo buryo bwa leta ego nashaka gushimira bateguye uwo mugambi n'ibya kweri n'ibyiza kabisa n'abandi kujya barabigiraho bakashika ku ngingo nk'izo
Terence mwebwe se mwishyize hamwe muri koperative aho utuye naro Terence uranyumva
ndabumva
nabazaga niba mwarishyize hamwe muri koperative telefoni yamanza yaricitse
ndabumvishije neza
ndavuga nti mwebwe aho ngaho iwanyu mwaba mwarishyize hamwe mu makoperative
ego twarishyize hamwe abanyeshi abamazi badafite ubugira abari bavuye kuri kaminuza cyangwa abasanzwe bamaze segondere kugira harashobora gushika nk'uturusho muri leta tugasanga turiko turakora nk'abantu basanzwe bafite uburyo kugira icyo kintu rero twitandukanye nacyo twagiye tugira agashyirahamwe kugira leta izo ziramenya ati turafise umugwi w'abantu badafite ubugi muri leta kandi bari hamwe kibi bibonetse reka ari tubishinga babikore hakugira bizi birakora abo bandi badafite ubugi
reka ngushimire rero Terence tuyisenge nawe ku ari icyo gitekerezo cyawe utanze nibutsa nabo turi kumwe kuri ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda aho tuganira cyane cyane n'urubyiruko ku byerekeye kwiteza imbere abantu bihangira imirimo mukanya Valence umutumirwa wacu yatubwiraga ko barangije bakoze amahugurwa yarangiye ejo bundi kwa gatanu bahugura abantu mu bijyanye na business nagira ngo gato yadusubiye inyuma Valence mutubwire ingamba mwaba muteganyiriza abo bantu mwahuguye murateganya kubakurikirira hafi mu kubudi buri ntambwe bazajya batera gahunda mafite z'igihe kirekire n'izi
murakoze gahunda tubafite z'igihe kirekire cyuko twatangiye tubahuriza hamwe iyo yari intangiriro ariko noneho dufite intego kubakurikirana mu bikorere yabo kubakurikirana bihoraho niko nabyitse bakurikirana nuko natangiye ndibabwira ko ubu ngubu barimo barakora imishinga yabo nabwo tuba tubakurikirana tumenya se bageze ku ruhe rwego bari kuyikora gute nyuma yo kuyikora nabwo tuzakomeza tubabe hafi tubakurikirane hari inama badusaba ari ubundi bufasha badusaba igihe bibaye ngombwa ku buryo kuko urumva niba twaratangiye gahunda tugomba kuzahora tubakurikirana kugira ngo tumenye umusaruro wavuyemo muri proje yacu twatangije hanyuma niyo mpamvu dufatanyije n'ikigo cy'igihugu cy'amakoperative ni ukuvuga iyo koperative nayo yamaze kuba registered yabisaba ko RCA nk'ikigo gishinzwe amakoperative yikurikirana ariko ntabwo izajya ikora yonyine tuzaba turi kumwe izaba iri kumwe na Edified Generation Rwanda mu buvugizi bwose bushoboka ndetse tuzahora tubakurikirana igihe cyose
nk'uko watubwiraga ko mutangira uyu muryango Edified Generation Rwanda mwari 18 hari n'abandi nabo bashobora kuba barafashijwe na Imbuto Foundation hari abandi nabo bazaba barangije cyangwa se barangije mutari kumwe ubu ngubu hari uburyo bashobora bakifatanya namwe igihe baba babishatse cyangwa se babifite uyu mwanya
ubundi nk'uko wenda umuryango wose utegamiye kuri leta ufite amategeko n'amabwiriza dufite n'ibyiciro by'abanyamuryango n'uburyo umunyamuryango yinjira n'undi wese ushobora gusaba kujya mu muryango bitewe n'amategeko dufite ashobora kwemererwa kwinjiramo ariko nanone ntabwo bivuze ko uwarihiwe na Imbuto Foundation wese ari muri Edified Generation Rwanda gusa nanone kugeza ubu abagize Edified Generation Rwanda bose n'abarihiwe n'Imbuto kuko izina Edified Generation ubwaryo ryonyine rivuga urubyiruko rwafashijwe na Imbuto Foundation mu kwiga amashuri yisumbuye ni inyito y'urwo rubyiruko muri rusange buri wese warihiwe n'Imbuto mu mashuri yisumbuye ni Edified Generation so ari naho twakuye iryo zina ryacu Edified Generation Rwanda twarikwiye kuri iyo nyito ya Imbuto Foundation muri proje twafashijwemo ariyo yitwaga Edify Generation ariyo project scholarship ya Imbuto Foundation.
Ndabona turimo tugana ku musozo ubwo nagira ngo noneho nguhakanya ugire n'icyo wabwira abatwumva muri rusange cyane cyane ukurikije aho mwari muri uko mwazamutse n'uburyo naho mugeze ubu ngubu kuva mwishyize hamwe inama mugira abandi mugerageze no mufite ijambo ririmo kugera kure inama mwaha urundi rubyiruko nizihe muri makeya
murakoze inama naho urubyiruko muri rusange nuko igihe babonye amahirwe bajye bayafata n'amaboko yombi ntibagakinisha amahirwe kuko amahirwe aza rimwe twe twagize amahirwe yo kwiga ariko hari n'abandi benshi bagize amahirwe yo kwiga harimo n'abayabuze yewe ariko uwagize amahirwe yo kwiga nk'uko twayagize kandi nahamya ko ubungubu turimo turabibyaza umusaruro kubera ko mpamya ntashidikanya yuko gahunda zacu dufite ari izigirira igihugu akamaro ari izigirira abanyarwanda akamaro muri rusange ndetse iyo ikintu kigiriye u Rwanda akamaro kiba kigiriye n'isi akamaro kuko u Rwanda ruri nyinshi hanyuma nkababwira ngo amahirwe aza rimwe amahirwe babonye bajye bayakoresha nk'aya mahirwe tuba tubazaniye ni amahirwe atarigeze abaho niko nabyita ntabwo yigeze abaho mu myaka yose yashize ariko urubyiruko rwarangije kaminuza aho tuzajya tugera muri buri karere cyangwa se muri buri murenge nashishikariza urubyiruko kugira ngo ruzitabire ino gahunda kuko abazabipinga cyangwa se abazabitwara gakeya ntibagire imbaraga zo kubijyamo ni amahirwe aje kandi amahirwe afite imiryango yaguye ntabwo agira bari mita
reka nze mbashimire reka mbashimire cyane rwose Valence twaganiriye kuri iki kiganiro mbashimira mwese namwe abo twari kumwe nshimira amafashe ku buhanga bw'ibyuma Robs na Fatuma Karara Alimasi Eugenia Mukankusi kuri mikoro mukomeze kugira icyumweru cyiza.